drama of the bed.
Sina ujanja, nizilikoti like fire. Ah, kwa ili penzi nisha da, da, ta, 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 ta. Nikiwa nae na waza ujinga, mapenzi fani mara pingu kanifunga. Ah, na kama gali lisha waka, ka, 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 ka. Utamwa bigiji, hodali. Mnavo nipatia utamwa diatari. Kwenye ili ubawe hodali. Acha tunikweke moyoni. Utamwa bigiji, hodali. Mnavo nipatia vitu atari. Sakafuni mpaka juu ya dali. Acha tunikweke moyoni. Ivo ivo usiache nishike uku, uku. Nataka uku, uku. Niguse uku, uku baby. Leo ni bebe tucheze nishike uku, uku. Nataka uku, uku. Niguse uku, uku. Ooh
yeah, 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 yeah. King on this one, yeah, yeah, yeah. Baby ni kushike wapi utaposikia na majina yote unite mimi.
Hani sweetie.
Wesi ndo chombo ya fundi safi. Sichagui pa kupitisha ulimi. Wambia kwetu nagara keki kila siku nae. Na hatu zimita full satellite. I like you when I wait to you on my moonlight. Kidotiga majoketi leg it so tight, yeah. Baby, baby unanichanganya kwani unakunja kunjaje. Ni kwa kuwa zone tu. Baby, baby unanichanganya kwani unafanya fanyaje. Tunavongesha mafoko. Baby, kipinde ivo ivo ni kushike huku, huku, na huku, 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 huku.
Baby, leo ni bebe tucheze nishike huku,
shika
nataka huku, huku, niguse huku, huku, huku.
Nikushike wapi baby, wapi baby. Chinga, kone ni uskotwa, yeah.
Oh na na na, oh na na na.